Iyo mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi ry'Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22. Mudukurikira ariko nanone no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com. Murisanga
ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Koko rero murisanga. Amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no kurwanya genocide amaze imyaka 71. Umuryango w'abibumbye wemeje aya masezerano mu kwezi kwa 12 mu 1948, ari nk'igisubizo ku mahano yari amaze kuba mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Iyi ntambara yabaye kuva mu 1939 kugera mu 1945. Ni muri iyi ntambara habaye genocide ahitanye abayahudi bagera kuri miliyoni 6. Yakurikiye umwanzuro ijana na mirongo inani, umwanzuro w'inama rusange y'umuryango w'abibumbye uvuga ko genocide ari icyaha mpuzamahanga kandi ko ari inshingano ya buri muntu wese na leta iyo ariyo yose yo kurwanya no genocide nyine byaba mu rwego rw'igihugu cyangwa se byaba no mu rwego mpuzamahanga. Ibihugu 152 ubu bimaze kwinjiza amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no kurwanya genocide mu mategeko yabyo bwite, ibyo bita ratification. U Burundi rwabikoze mu 1997, naho u Rwanda rwari rwarabikoze mu 1975. Aya masezerano rero akubiyemo iki? Nibyo tuganiraho na Kubwimana Nicolas, washinze kandi uyobora umuryango witwa Humura Rwanda, umuryango wiyemeje kurwanya ingengabitekerezo ya genocide. Simbatindiye rero mbazanire umushyitsi. Kubwimana, urahura ukomeye?
Aho hakurya amazi magari.
Natwe turi aho tumeze neza, usibye ko hakonje cyane. Mwebwe Butare hameze gute?
Akazuba kavuye, nta kibazo gihari, ubuzima burakomeze ubwo mu muti wa Afurika.
Nuko. Maze se Nicolas, uyu muryango Humura Rwanda wawutekereje gute? Ni muryango ki mu magambo make cyane?
Umuryango Humura Rwanda Foundation ntabwo ari umuryango navuga ko wanunguye cyane, mpereye ku mateka y'umuryango mvukamo. Umuryango ababyeyi banjye bakundaga kukwakira buri muntu. Nyuma gato ya genocide yakorewe Abatutsi, nagiye kuba mu kigo cy'imfubyi, aho nihagera bangira uhagarariye abana bato guhera ku mwaka 0 kugera ku mwaka 11, ku myaka 9 gusa y'amavuko. Murumva ibyo nabonaga, abana bazaga bafite ibikomere byinshi. Noneho navuga ati Humura. Ubwo nari ndi kwiga mu 2006, nakomereje mu kigo cy'indero by'umurage w'u Rwanda.
Yego.
Nabwo abangira uhagarariye abana munsi ikibazo cy'ingengo y'itegerezo cyari kiri mu mashuri muri rusange nibwo wayoboraga icyo kigo nyakwigendera Professor Kanimba Pierre Sibeste yansabaga yuko nafata ingamba na bagenzi banjye nibwo nasize club ya mbere yo kurwanya ingengo y'itegerezo ya jenoside ariko
ubwo iyo club Nicolas, iyo club wayishinze ya
2012
Nicolas
karakuze karame
iyo club ya mbere wayishinze hehe
mu kigo cy'ingororo mwagiye Rwanda
yee komeza
igihe abanyeshuri bigaga imyuga gakondo
aha yee komeza
ubwo muri 2011 nibwo nasozoze amasomo yanjye biranatungurana cyane mu muryango mvukamo ko bagiye kubona babona ku itariki icyenda 2012 nkuru ikomeye cyane itangaza ko nzasinga muri Rwanda Foundation ari umuryango ngiye gusinga kandi batangiye baravuga ati se wa mwana we bite byawe
ubwo wari ufite imyaka ingahe
25 indoto kama itabaye ihame itariki 23 ukwa cumi 2012 isinga umura Rwanda Foundation ndahirira ku mugaragaro kuzarwanya ingengo y'itekerezo ya jenoside
ubu ngubu rero umaze kugera ku ihe ntera n'uyu muryango wawe Humura Rwanda mumaze kuganira n'abantu gute mwandika ibiki mbese mukora mute kugira ngo iyo ngengabitekerezo ya jenoside muyihashye
murakoze cyane icyo kibazo cyiza gikomeye icya mbere dukoresha n'ibiganiro mu bigo by'amashuri cyane cyane uraka karere ka Huye ahari imbibi y'ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa wavuga ko ubucurabwenge bwa jenoside bwaciriwe hose cyane cyane yuko mu bufundi muzi neza yuko mu myaka ya 59 ariho hatangiriye kugeragezwa jenoside nyirizina uburyo bwa mbere dukoresha ni ugukangurira urubyiruko kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside
yego
mu myaka 5-7 isize itandatu isize akarere ka Huye kazaga no ku mwanya wa mbere mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ubumwe n'ubwiyunge ibyo bikanashimangirwa neza n'imyanya kagiye kabona batangiye kubana neza kugera mu 2018
nuko maze rero ubuse mu mashuri mujyamo ni nayahe mashuri muhera ku matoya mukazamura ku yisumbuye na za kaminuza cyangwa hari urwego rw'amashuri mwibandaho kurusha ahandi
burya ibijya gucika nica amarenga nimo nareba no mu masezerano y'amahoro article y'uburenganzira bwa muntu article ya 26 tuba tuza kwibanda ku masezerano yo kurwanya jenoside ku wa 9 Ukuboza muri 2018 yerekana ko umuntu wese afite uburenganzira ku burezi uburezi ni urwego buriya nitunasesengura neza dusanga kugira ngo jenoside ikorwe mu Rwanda bibanzeho cyane mu gutandukanya umuryango nyarwanda urwego twibandaho cyane nubwo ubungubu turi yunze kunavuga ku rundi ruhande rw'abasozize kwiga andi mashuri duhera ku mwaka wa mbere umwaka wa mbere wa primeri
amashuri abanza
wenda yewe kubwanje n'ubari imyaka yange urasanga jenoside yarabaye ifite mu myaka 5-6 izi neza uburyo bakoresheje metodoloji zakoreshejwe n'abana twanganaga bakisora muri jenoside niyo mpamvu twahisemo kufatira ku mwana w'imyaka 7 kugira ngo tuzamukane nawe kugeza no kuri za kaminuza ubu maze kujya no muri kaminuza ntiwari mu gutegura igikorwa cyo kwibuka.
Nuko reka nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ikiganiro muri isanga turaganira na Kubwimana Nicolas, umuyobozi w'umuryango Humura Rwanda Foundation wiyemeje kurwanya ingengabitekerezo ya genocide. Nicolas, by'umwihariko kurwanya ingengabitekerezo ya genocide biri mu rwego rwo kuyikumira, biri rwo gukumira genocide, birumvikana niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Noneho nkuko natangiye rero mbivuga muri iki kiganiro, u Rwanda rwashyize umukono kuri aya masezerano mpuzamahanga yo kurwanya no gukumira genocide mu 1975. Ariko icyo gihe ruravuga ngo ntabwo rwemera, ntabwo rwumva ko ruzashyira mu bikorwa ingingo ya 9 y'aya masezerano. Gusa iyi nzitizi u Rwanda rwayikuyeho mu 2008. Iyi ngingo ya 9 y'aya masezerano ivuga iki?
Ni icya mbere mbona u Rwanda rwari ruzi neza icyo ruri gutegura. Nitureba neza icyo bivuze muri politiki y'u Rwanda y'icyo gihe, mumbabarire duhere muri 59. Muri 59 muzi neza yuko cyangwa 32 muzi neza ko ariho hadutse ibuku.
Yego,
ibuku yari yanditsemo amoko, ikiswe amoko.
Yego,
noneho kandi banavugamo yuko umuntu ushobora kuhirahira akizandika muri iyo nimure tuzelo kureba kuri article ya 3 aya masezerano ariho point ari a b c d na e. Aho biratwereka neza yuko umuryango w'abibumbye wari wasizeho ibyiciro bya jenoside n'uburyo itegurwamo. Noneho nuze leta ya Habyarimana, jenerali Mazoro wa Habyarimana,
yego,
ireba iyo article kuko inisubiramo ikagaruka kuri article ya 3.
Iyo article ingingo ya 3 isobanura ibyaha bigize icyaha cya jenoside. Yego,
kandi bazi neza yuko bari kumenesha ababarizwaga mu bwoko bw'abatutsi neza biretegra ubutegetsi bw'u Rwanda muri bwari buyobowe na jenerali Mazoro wa Habyarimana ku rukiko mpuzamahanga. Niyo mpamvu bagombaga gukora ibishoboka byose bakakwepa neza ingingo ya 9.
Iyo ngingo ya 9 mu magambo makeya ivuga yuko ibihugu byemeye aya masezerano biyashyira mu mategeko yabyo bwite, nibiramuka bigize amakimbirane mu rwego rwo gusobanukirwa aya masezerano, mu rwego rwo kuyashyira mu bikorwa baramutse bagize amakimbirane, ayo makimbirane azakemurwa n'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera, Cour Internationale de Justice. Hanyuma rero icyo gihe bakavuga bati ibyo ngibyo byerekeranye nyine n'ibyo bavugaga ingingo ya 3 amakimbira nabaye mukumva neza ngo genocide ni iki gucura umugambi wo gukora genocide ni iki
kurimbura
yego guhamagarara abantu kurimbura abandi ni iki ibyo ni byo byaha bigize icyaki cya genocide yego mu magambo make ni cyo ingingo yavugaga indiki ingingo ivuga kubera ko iracyariho unoneho rero uti u Rwanda rw'icyo gihe leta y'icyo gihe yatinyaga yuko byayigwa hejuru
cyane
nuko iyi ngingo rero nyine nk'uko tumaze kubivuga icyo gihe muri 75 leta y'u Rwanda nyine yari yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye kubera ko niwe mu by'ukuri mu munyagicumbi cy'aya masezerano niwe ushinzwe kuyashyingura
no kuyakurikirana mu bihugu byose byasize umukono kuri aya masezerano
yego noneho rero nyine muri 75 u Rwanda rumaze gukora ratification ruti iyi ngingo ruramwandikira rumubwira ko iyi ngingo nyine ya 9 rutayita rureba ariko nyine mu bihumbi
bifashe ku ngingo ya 9 niko bavuga mu masezerano
yego noneho ku itariki ya 15 y'ukwa 12 2008 leta y'u Rwanda irongera yandikira umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye uti ibyo byose byo muri 75 bivuyeho noneho amasezerano yose uko yakabaye turayemera siko bimeze Nicolas
yuko tunavuga ku 2005 tukibukiranye yuko leta y'u Rwanda mu 2003
yego
itariki enye z'ukwa Kamena yavuguruye itegeko nshinga leta yagenderagaho ryongera kuvugururwa mu 2015 kugeza ubu mu mahame remezo leta yiyemeza kugenderaho tunashimira cyane n'umuryango utegamiye kuri leta wo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside nuko babanje gushyira ubumwe no kurwanya jenoside mu irangashingiro ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda noneho mu 2008 niba nibuka neza najya w'itegeko rihana icyaha cya jenoside mu buryo bwihari byerekana ubushake ruri politike leta y'u Rwanda yari ifite mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside noneho mu 2002
yego
kwisakamo umuti w'ibibazo leta y'u Rwanda ishyiraho inkiko gacaca kuko mu Rwanda hari umubare munini wafarirwaga ingengabitekerezo ya jenoside ni mu mwanya wo kubereka iyo mibare
yego
nagize amahirwe yo kuyibona yabakiriwe imanza muri jenoside bagize uruhare muri jenoside ni uburyo bwatumye abanyarwanda bongera kunga ubumwe no gusubira ku ifatiro ry'ubunyarwanda batasinguwe bamwe muri bo banerekana imibiri na wenda ndaza kuvuga mu bikibangamiye ubumwe n'ubwigenge cyangwa ibikibangamiye ibigituma hari ingengabitekerezo ya jenoside igenda ikigaragara ariko ibyo ni ibihe bikomeye mu rwego ruri politike rwatumye wenda tunabona urufatiro rwo kugira ngo tubashe kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside byibura se tuvuga ngo ku kigero runaka imibare irahari y'ubumwe n'ubwiyunge yo kurwanya jenoside ndetse n'ibikisoroka bikikoma mu nkokora
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na kubwimana Nicolas uyobora umuryango humura rwanda wiyemeje kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside turaganira rero ku masezerano mpuzamahanga yo kurwanya no gukumira jenoside
ayo masezerano amaze imyaka 71 nayo rero mu kwa 12 mu 1948 nyuma y'amahano yo kurimbura abayahudi yari yarabaye mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Niko se Nikola waruri muvuga iyo mibare noneho yivuge noneho yisobanure twumve.
Mbere yuko njya ku mibare ndabanza murambabarira kunenga umuryango mpuzamahanga ibihugu byasize umukono ukora aya masezerano mu kimwe 1945 ariko ntibyabuze nyuma y'imyaka nyuma y'imyaka myinshi yuko mu Rwanda habaho ariko kugira ngo isige mu bikorwa dusangamo yuko wari uyoboye ingabo za Loni mu Rwanda
yego
yerekanye neza yuko mu Rwanda habaye jenoside aho kumwongerera umubare w'ingabo cyangwa kumuha uburenganzira mbekane yuko umuryango mpuzamahanga watereranye u Rwanda natwe ubwacu turitererana ku kibazo nyimumbazize
yego
inkiko gacaca inkiko gacaca ni umunyamahanga wazo yerekanye yuko inkiko gacaca zari 1973 inyangamugayo na sosari 1642
yego
aho umubare w'abasinzwaga bari mu byiciro bitatu ari abari abacurabwenge ba jenoside bari mu cyiciro cya mbere bari 11 n'ibice 5 ku ijana icyiciro cya kabiri halo
yego ndagukurikira
icyiciro cya kabiri itariki yifitemo abantu 61 ku ijana n'ibice 6
yego
icyiciro cya gatatu cyari kirimo abantu basahuye abangizije imitungo gusa bari 26 n'ibice 9 ku ijana ariko muri ibi byiciro byose
yego
inkiko gacaca mu gihe cy'imyaka 8 byerekana ko zaciye imanza 1,951,000 n'imanza 338,000 zarangije imirimo yazo muri Kamena 2012 byerekana yuko umurego wanda yanavutse mu gihe cyari gikomeye
yego
nyuma gatoya yuko inkiko gacaca zisozoza imirimo yazo kandi kuri uyu munota inzitizi zifite yuko ari abakoze jenoside bakidegenja ku mugabane w'i Burayi no ku yindi migabane cyane cyane kandi abo bakaba ari nabo mukibona ku ma interinete bandika azadubure jenoside kandi jenoside nimwe yemezwe n'umuryango mpuzamahanga
yego
kuri ubu muri Mutarama ku itariki 26 umuryango mpuzamahanga wa Loni mu kanama k'umutekano noneho kasinye kuri wa muryango wo ku icyenda z'ukwa ukuboza muri 1948
yego
jenoside bitaga jenoside yakozwe mu Rwanda yahinduriwe inyito yitwa jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Umuryango mpuzamahanga ushingiye kuri ya article kuri iyi convention yo ku itariki 9 yongeye kwemeza yuko umunsi ku itariki 7 zukwa Mata uyu mwaka ni umunsi mpuzamahanga wo kwibuka ku rwego rw'isi abazize jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse ikomeza inakangurira n'isi yose yuko ku itariki 9 Ukuboza buri mwaka isi yose yazajya yibuka abazize jenoside ibyemezwe ku isi yose.
Nikos, mukanya wigeze kuvuga ukuntu u Rwanda amahanga yarutereranye mu 1994 kandi ingingo ya 5 y'aya masezerano avuga yuko buri gihugu cyemeye aya masezerano gikurikije itegeko nshinga gifite kigomba gushyiraho amategeko nyine yo gushyira mu bikorwa aya masezerano amategeko bwite, harimo ayo guteganya ibihano byo ibihano mbese kubakoze jenoside. Nyamara ayo masezerano ibyo bihugu byose byari byarasinye muri 1994 kandi ari inshingano yo gutabara, wowe ubivugaho iki ko batereranye u Rwanda ntibarutabare?
Icya mbere nicyo kubanza kureba turebere ku mpapuro mpuzamahanga umushinjacyaha mukuru ahora asirasa umugaragaro yo mu nama iheruka kuba y'abashinjacyaha bakuru yanabereye I Kigali mu Rwanda babigarutseho cyane. Iyo nakurikiye muri inuze dokumenti zizoma ziri interinasiyonali,
ni ukuvuga inyandiko mpuzamahanga
ukwitwaza ruba yuko nta mategeko muri icyo gihugu bafite. Niyo turebereye ku rubanza ruri kubera mu Bubiligi ku munyarwanda wasize akoze jenoside yakorewe Abatutsi arimo Cyuzuru uwunganira uriya mu ngire ngo yita Ngirente cyangwa neza nde izina nyiri ahora yerekana yuko iyo ari ikintu gikomeye kita kigonga umukiriya we ahita yerekana ko Ububiligi iryo tegeko ritabifite. Noneho turebe muri ibintu bihugu bifite kompetanse ntamasonari mu kanama k'umuryango w'abibumbye.
Urashaka kuvuga biriya bihugu 5 by'ibihangange bifitemo icyicaro gihoraho?
Biriya bihugu 5 by'ibihangange,
reka tubyibutse, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubushinwa.
Fatire ku Bufaransa. Ese Ubufaransa itegeko rihana jenoside ririho niri? Ese ko ari abenegihugu babo hari n'ibimenyetso biri simusiga niriye tegeko bafite? Kandi n'igihugu nubwo aya mategeko yose ahindukira akavuga ngo ibihugu byose birangana, ariko dusanga nka Humura Rwanda Foundation bitangana ntabwo bingana. Ariko noneho kuba nta mategeko bafite ibyo ni imbogamizi ku rwego mpuzamahanga.
yego
usanga ari imbogamizi kuko abatabasa kufata ba bantu basize bakoze genocide yakorewe abatutsi basize umukono kuri aya masezerano noneho tugasanga na nubwo banabasa kuboherereza u Rwanda kuko bahita bitwaza yuko na competence bafite kuko nta mategeko bafite kandi bakirengagiza aya masezerano mpuzamahanga.
Yego,
icyo gihe ni imbogamizi ku cyaha n'iki kidakorerwa umwenegihugu umwe, ikorerwa isi yose, tugasanga aya masezerano ahubwo yabuzize n'uwagatabaye gutabara kubera yuko atagombaga gukoresha n'icyo kirere cyaho ngaho.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro murisanga. Ariko rero nshuti zacu, mbanze mbisegureho, ikoranabuhanga uyu munsi ryatuguye, niyo mpamvu mutabonye kubararika kuri Facebook nk'uko dusanzwe tubikora. Ubwo rero muratubabarira, ni nayo mpamvu mwumva nihariye ikiganiro na kubw'Imana nta muntu uraza ngo baganire, kubera ko nyine iryo koranabuhanga ryatugoye gatoya, mutubabarire. Ariko WhatsApp murayizi, nayo mushobora kuyikoresha, yo irakora, mushobora kuyikoresha hanyuma mugasaba kwinjira muri iki kiganiro. Mbibutse nyine ko iyi ngiyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kiro n'Ikinyarwanda. Turaganira ku masezerano mpuzamahanga yo gukumira no kurwanya genocide, amaze imyaka 71 agiyeho, Uburundi bukaba bwarayinjije mu mategeko yabwo Burundu mu 1994, na Rwanda rubikora mu 1975. Noneho n'ingingo ya 9 rwari rufiteho, rwari rwajugunye rwayanze mu 2008 mu kwa 12, u Rwanda rwandikira umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ruvuga ko iyo nzitizi mbogamizi ivuyeho, noneho kwa amasezerano yose uko yakabaye u Rwanda ruyemera. Ubu rero tuganira ni kubw'Imana Nicola, ni umuyobozi w'umuryango Humura Rwanda Foundation, wiyemeje kurwanya ingengabitekerezo ya genocide. Niko se Nicola, uyu muryango yego, aya masezerano yagiyeho muri 1948, yahise nyine nayo yemera yuko Abayahudi bakorewe genocide. Nyuma yayo niba ubikurikira neza, ni izihe genocide zimaze kwemerwa n'umuryango w'abibumbye nyine kubera ko ari ufite ubwo bubasha n'uburenganzira, usibye genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, hari izindi zizwi zemewe?
Ubundi ku isi genocide zimaze kwemerwa n'umuryango mpuzamahanga ni genocide yakorewe Abayahudi,
yego,
na genocide yakorewe Abarumeniya,
yego,
na genocide yakorewe Abatutsi mu 1994, muri Mata 1994.
Hagati aho ariko rero Nicola, reka twumvikane neza, Abarumeniya bo muri Arumeniya nyine bo ntabwo genocide yabo yemewe, ntabwo umuryango w'abibumbye uravuga ko koko bakorewe genocide, ahubwo ni ibihugu bimwe na bimwe ku giti cyabyo, harimo nk'Ubufaransa tuvuge, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki cyumweru gishize, Inteko Ishinga Amategeko Congress yemeje noneho ko Abarumeniya bakorewe genocide. Hanyuma twibutse nanone abateze amatwi Ijwi rya Amerika ko Abarumeniya bakindaguwe, mbese ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa bavuga ko ari genocide byabaye bikozwe n'ubutegetsi bw'icyahoze ari Empire Ottoman. Empire ni tuvuge n'ubwami bw'ubwami mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yabaye hagati y'1914 n'1918, niho rero nabo bishwe, abandi baroherwa, babuzwa kubyara, mu magambo make bavuga yuko byibura miliyoni imwe n'igice y'Abarumeniya bishwe. Ariko umuryango w'abimubye bo ntabwo uravuga ko ari genocide koko. Niho ikibazo gikiri. Nuko. Hanyuma nanone hari twunguranye inama ikindi twavuga ko ari genocide yemewe kubera ko byagiye mu nkiko mpuzamahanga ni abayisilamu abagabo n'abahungu bagera mu 800 bishwe Srebrenica mu cyahoze ari Yugoslavia. Nuko icyo ngicyo nacyo urukiko mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho Yugoslavia rwemeje yuko ari genocide. Yego, ubu ngubu nanone muri iki gihe Abarohingya n'abayisilamu nabo bo muri Myanmar yahoze ari Birmani, urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho rurimo ruratekereza kwinjiza amahano yabakorewe n'ubu ngubu bakibakorerwa kubera ko barohewe barahunga, rurimo ruriganye kugira ngo rurebe neza niba koko ari genocide. Mu magambo make, ururiya rukiko rwa Yugoslavia narwo rwari rwarashyizweho na ONU, ubwo rero umuntu yavuga nyine ko abayisilamu bo muri mu cyahoze ari Yugoslavia hari Srebrenica nabo ari genocide bakorewe, nibyo?
Ambo kuko yo atarabaho deklarasiyo ya runi nago ngo asoke konvasiyo ubundi mu mategeko cyangwa mu mabwirizwa ari n'ubundi bwicanyi buri ku rwego rwa genocide nubwo abanyamurenge muri Congo, nubwo abarundi nabwo bazize ko ari Abatutsi, ari ubwicanyi buri ndengakamere butaremezwa yuko ari genocide. Kandi mu mategeko turi kuri radio
yego
ni mpuzamahanga dushobora kudekara ibyo Roni itaradekara.
Yoba ntabwo bishoboka, ntabwo baje tubifitiye
kuko ari ubwicanyi. Ni nacyo kintu uriya na asiniye mu ijambo rimwe ari ibyo umuryango mpuzamahanga urebera ibibazo kandi bigaragara neza aho biri gusabisira. Twavuga nk'ibyo abanyamurenge za 98 birimo iby'abarundi za 93 iby'abanyarwanda byo byaze
no muri 72 ariko mu Burundi nabyo biracyatera ibibazo. Yego, komeza.
None icyo gihe ubwicanyi ni bwinshi ku buryo unarebye konvasiyo njyewe nakwibaza iyi konvasiyo wa mugani yamaze iki ku buryo umuryango mpuzamahanga urebera ubwicanyi. Navuga ko Afurika muri iki kinyezana cyabaye ikinyezana cy'ubwicanyi bw'ubugome gusa aho gutekereza iterambere ry'abaturage ba Afurika ni ikinyezana cy'ubugome gusa, ku buryo dufite inshingano zikomeye waba itangazamakuru haba mu rwego rw'inzego bwite ziri politiki kuvuga ngo duhumurize abaturage noneho kuko n'ubu ngubu dufite imyanzuro twamaze gufata ku ruhande rwa Humura Rwanda Foundation imuduha umwanya mu gusoza turanayibagezaho dushingiye kuri bya byiciro bitatu haba uburezi, haba amadini, haba n'abikorera. Kuko ku bino byiciro buri gihe nibyo usangamo yuko bivomerera ibyoro bya genocide, yuko ari byo bifatiro byo kwica ya masezerano mpuzamahanga ya 48 kuko nibo bakoreshwa n'abapromoteri n'abakangurambaga mu kwinjizamo amahame y'ingengabitekerezo ya Jenoside. Kuko buriya Jenoside by'umwihariko Jenoside yakorewe Abatutsi ifite inyigo iremereye ku buryo umurambo barira n'ingena mivanyamo mbiwuza n'amategeko.
Ni ngombwa kugira ngo dusobanukirwe.
Umbwira yuko umwarimu
yego
ajyene urugero nzi ubwanjye ni ibizi. Umwarimu agurutsa abana mu ishuri cyangwa akabaho ishuri ry'abahutu, ishuri ry'abatutsi
yego
n'ishuri wenda batwabo abatanga butaka barambabarira bo kwiga byari sikandari nabo bazajya basima leta y'ubumwe bw'abanyarwanda cyangwa uhora agerageza kuvugurura isura y'igitutu ku bihugu bya Afurika kugira ngo uburezi bugere kuri buri wese kuko anayoboye by'umwihariko uhagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi nyakubahwa Perezida Paul Kagame anayoboye amavugurura y'umuryango mpuzamahanga wa Afurika yunze ubumwe. Nicyerekana ikintu wenda nipandaho n'aya masezerano n'amasezerano y'uburenganzira bwa muntu nayo yo muri 1998 tutari icyaba kiza tujyanana nuko buri muntu yakagombye kugira uburenganzira ku burezi bwa burezi. Rero nibwo abateguye Jenoside yakorewe Abatutsi baciyemo bakumvisa abigaga yuko bariya abantu basize ariya mu midugudu n'iyo myumvire iracyari mu bihugu bya Afurika yuko ari abasenzi batazi ubwenge n'abandi bajyaho bumva yuko nta bwenge bazi. Icyo abana babo babazaniye bakamira bunguri noneho 59 murabizi bamwe bakirigwa za Bugesera abandi bajyanwa imahanga barabatandukanya bahabwa ibihugu none y'imiryango iratandukana. Yerekana neza yuko uko babyumva birigwa bavuga ko na Jenoside yabayeho mu Rwanda batabyumva 59 niyo inyigo ya mbere yakozwe kuko twibukiranye yuko u Rwanda rwakoronijwe guhera mu 1900 aribwo abamisioneri bageze mu Rwanda
bashinga paruwasi ya mbere Save.
Bashinga paruwasi ya mbere Save buriya 1959 ku ruhande rwacu nk'igihe cyo kugerageza ngo ese bano bantu ko bari mu ntura yo kuza ku bwigenge uyu muryango ugeze usenge muriki noneho twebwe tugenda twenyegeza umuriro mu gikari bazamarana. Ibyabaye 1962 iza bunyambiriri kuri Pasika ku munsi ukomeye cyane rwarutse rwakubitiwe Dominiko rukumvikanira mu Rwanda hose murabwibuka
Dominiko mbonye umutwe
mu
by'Imana.
Noneho 1962 nk'uko mubizi ibihugu bya Afurika mu gusaka independence hari harimo ibice bibiri hari harimo ibihugu byumvaga bigomba kureberegwa n'ibihugu by'i Burayi n'ibindi bihugu yifuzaga kubona ubwigengizana kwizana cyangwa bakanabukorera. Barebye u Rwanda bati reka tubahe ubwigenge butagaza kugira ngo bakomeze bavomerere ya ngengabitekerezo yaza kutugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi.
Yego nuko ubwo rero ariko ubundi reka nibutse nanone abatwumva ko ari ijwi rya Amerika barimo kumva nyine banywanye ibijwi rya Amerika. Iki ni ikiganiro murisanga, ariko nk'uko nabiseguyeho reka nongere mbiseguriho ikoranabuhanga ryatugoye uyu munsi, niyo mpamvu mutabonye ubutumire kuri Facebook nk'uko musanzwe mubimenyereye. Nuko niyo mpamvu rero twabuze n'umuntu wakwinjira muri Facebook ngo tubwire ati ndashaka kuza muri iki kiganiro, ariko turaganira na Nicolas Kubwimana, umuyobozi w'umuryango Humura Rwanda Foundation, uyu muryango uharanira kurandura ingengabitekerezo ya genocide. Niko se Nicolas, twakomeje kuvuga genocide, ubundi aya masezerano mpuzamahanga yo kurwanya no gukumira genocide nyine avuga ko ari bande bakorerwa genocide.
Murakoze cyane. Ari okay, munamba barira kuko ndabivuga uko biri.
Yego.
Abanyumva niko isi twayisanze. Ariko tugomba kumve na wa wundi wavuze ko uko twayisanze ni tugomba kuyisiga ukwiri. Isi mu kuyitura ari abantu baza bashaka inyungu zabo. Noneho mu gushaka inyungu zabo baraza bazana ikintu bita idini.
Yego.
Bazana amo.
Yego.
Hano mu biyaga bigari u Rwanda n'u Burundi ndetse no mu bice bimwe bya Congo, Uganda, ayo moko arahari.
Yego.
Ikiswe amoko itari amoko ariko ndaza kwisegura ku rubyiruko kuko ubwo mumbazize ikibazo ngomba kuwusiza mu buryo buri strategike. Abakoroni bagera mu Rwanda baze baravuga ngo mu Rwanda haramo cyangwa amategeko mpuzamahanga n'aya masezerano mpuzamahanga nayo arabishimangira. Avuga ko genocide ishobora gukorerwa abantu batagiye ubwoko cyangwa idini cyangwa uru cyangwa imyemerere runaka batora kuvangurwa n'abandi ugasiraho ibintu runaka bibavangura cyangwa abantu batuye ku musozi umwe nabwo bashobora gukorerwa genocide ugendeye ku mico yabo bafite cyangwa ibintu runaka basangiye.
Nibyo twakwita groupe nationale mu Gifaransa.
Yego. Groupe y'abantu, groupe familiale cyangwa groupe y'abantu bafite icyo basangiye. Nationale ni ikintu gishobora kujya na nationale dushobora kuyikorera. Ushobora gusanga hirya no hino mu gihugu cyangwa gishobora kurenga igihugu ariko basangiye icyo kintu ku buryo ushobora kukibitirira neza nyirizina ukakibonera igisobanuro.
Mu magambo makeya ingingo ya kabiri yego komeza.
Icyo nifuzaga kubwira urubyiruko ku by'abahutu n'abatutsi n'abatwa kuko ni ikibazo dukunda kubazwa aho tunyuze hose cyane cyane n'abana bakiri batoya bo mu maclub anti-genocide bakunda kutubaza ngo ni ibiki wagenderaho ukarishya abahutu abatutsi abatwa. Mu kugisubiza icyo kibazo ndi kuvugira ni amahirwe nabonye kukivugira kuri radiyo mpuzamahanga nifatisha ijambo ry'Imana mu gitabo icyo ari cyo cyose wasaka kuko umusakasatsi w'umuhanga yaravuze ati nushaka gukora umusakasatsi nyabwo uzashaka igitabo kiri reference kikuze kurenza ibindi byose ku isi. Mu iremwa rya muntu naza kukwereka uburyo abanyarwanda cyangwa abanyafurika twicanye dusanzwe turi umuntu umwe. Mbabarire ndaza kuza n'aya masezerano. Mu iremwa rya muntu Imana yaremye umuntu umwe, iremye umuntu umwe imukuramo urubavu imubyaza twebwe twese turi kuri iyi si.
niko babivuga, ariko se n'iki cyemeza ko ari byo?
Nuko nta kindi gitabo gikuze kuri iyi si. Noneho icyo ari ahantu hamwe muri uru Rwanda muri jenoside, umugabo yagiye yica famiye ya murumuna we, agita yuko ari Abatutsi we, kuko yatanyuzwe nawe bakamwinda nka muntu y'Umuhutu. Noneho aragenda abatsimba arokoka umwana umwe,
yego,
ariko uwo mwana akaba umuhanga mu mateka, akora ubushakashatsi amenya igisekuru cye cyose. Noneho mu nkiko Gacaca asaba umwanya, aravuga ati mumbabarire munsakire umuntu byibura umwe dushobora kuba dutanga igisekuru. Wa muntu asanga Derek bavukana kwase,
asanga ari nde bavukana,
amubereye se wabo, abereye se wabo uwo mwana.
Uravuga uwo waburanishwaga
yatsenze umuryango wa murumi nawe?
Yego. Noneho mu rubanza umwana aza kubona ko ari se wabo wabyishe,
yaje afite promo. Arasuye ati jyewe mbere y'uko nsinzi uyu mugabo ko baze kwiruka iwabo ni mu majyaruguru, aza gukorera inama muri kaminuza y'u Rwanda
i Butare.
Noneho nyuma yaho aza gusaba umwanya, aravuga ati jyewe mureke ivuge igisekuru cyanjye muzanafase no gusaka byibura umuntu tusara kuba dufitanye isano, kuko batarerewe hamwe batandukanye, bamuciye afite amezi atanu undi afite umwaka. Noneho nyuma muri jenoside abageze aragenda aramusimba. Avuga yuko
mu magambo makeya
yerekana yuko aya mategeko mpuzamahanga n'izi konvensiyo zakagombye kugira aya mategeko y'imbere mu gihugu, ndetse abikarenya n'amategeko y'imbere mu gihugu akamanuka no ku rwego rw'imiryango, kugira ngo imiryango mpuzamahanga uwo ari wo wose ukaba ufite inshingano zo kurwanya ingengo y'ibitekerezo ya jenoside.
Hanyuma
mbere yo kurwanya jenoside turwanya ingengo y'ibitekerezo.
Hanyuma mu Gifaransa abashobora gukorerwa jenoside nk'uko twatangiye tubivuga muri iki kiganiro, ni muramba barira dufatanye turebe uko babivuga mu Kinyarwanda: groupe national, groupe ethnique, groupe racial ou groupe religieux. Nibyo byiciro binde gusa bishobora gukorerwa jenoside dukurikije amasezerano. Ntabwo rero nk'abantu nka groupe politique ntabwo birimo. Yego, mu rwego
na groupe isinge kukwemera.
Yego, nibyo dini.
Kwemera Imana.
Yego.
Ni groupe rwose yabari
iyi. Racial ethnique.
Yakase gato yabatangiye isano.
Isano n'ubwoko
hagati yabo.
Isano cyangwa ubwoko. Ni izo ngizo zonyine. ibya politiki ntabwo birimo n'ibindi ntabwo birimo burya hari igihe
by'intambara
yego
akaba imyigaragambyo akaba na jenoside itegurwa na leta y'ubwayo
nuko ariko we nyine kuyiryozwa ni buri muntu ku giti cye
kuko icyacyo ari gatoni
nuko Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu ndabona iminota y'iki kiganiro muri isanga igenda iducika ni ukuvuga nyine ko tugenda tugana ku musozo twaganiraga ku muryango ku masezerano mpuzamahanga yo gukumira no kurwanya jenoside muri uyu mwaka yujuje imyaka 71 yashyizweho hagati ariko ayo masezerano ubundi bakiyashyiraho bavugaga yuko azagenda azabanza kugira agaciro mu gihe cy'imyaka 10 hanyuma ya iyo myaka 10 yarangira bikagenda nanone agira agaciro buri myaka 5 buri myaka 5 buri myaka 5 buri myaka 5 igiro gifite agaciro igihugu gishaka kuvamo kigomba kuvuga amezi 6 mbere yuko icyiciro cy'imyaka runaka kirangira kikandikira umunyamabanga mukuru w'umuryango we mu kiti genda ashaka kuva muri aya masezerano nuko kubwa imana twahoze tuvuga ko hari imyanzuro Humura Rwanda Foundation yanditse mu minota ibiri oya ntabwo igeramo mu munota umwe n'igice wavuga iyo myanzuro yariyo
nafa kugerageza
vuba vuba cyane
ku myanzuro ireba uburezi ni ugukomeza gukora ubukangurambaga kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no gusigasira ubumwe n'ubwiyunge gukomeza gutegura no kunoza kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi ku rwego rw'amadini n'amatorero hakabaho n'amatariki ngaruka kwezi iyi ni imyanzuro ireba amadini buri torero n'idini biyemeza gutegura inyigisho zo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no gusigasira ubumwe n'ubwiyunge Humura Rwanda Foundation twiyemeje kujya dutegura nibura inama enye no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside kongera ubukangurambaga ku bageze mu zabukuru n'ababyeyi n'intwaza kugira uruhare no gusimangira kurwanya ingengabitekerezo twimakaza ubumwe n'ubwiyunge binyujijwe mu makarate andi jenoside andi reconciliation abanyamadini biyemeza gukangurira amatsinda yegamiye ku madini
yego reka duhinire ahangaha ndumva ibyangombwa tubivuze kubw'imana Nicolas ndagushimiye cyane nibutse kuri umuyobozi w'umuryango Humura Rwanda Foundation wiyemeje kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside urakoze cyane
murakoze cyane namwe
inshuti zacu rero namwe ndabashimiye cyane nakagaruka murakarama Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.